Kokoriko Production.
Yo, man, Ricky Mtawa Secondary, Mirwari City, Kokoriko Production.
Soka mbele, Zaire kati, Cairo, Mtawa Secondary.
Natega mitego atari kwao. Yeah. Atulegezi tunataka mafao. Boom kutushusha, sasa tumetimba. Flow za kininja, tunachana tu. Mire rani gangsta, rasta, tunasababisha faster. Wali ni dis, sasa ni peace. Yeah. Tukikutana, wanajificha. Yeah. Wananita manriki, na kuchezeshea tu kichapo. Los kamili, bakota kiri. Yeah. Mire rani. Mimkali, madogo wanaleta tatarira uko mtaa. Hip hop itasimama kwa koko za Manriki. Tega sikio, nini kinakuja? Manriki, Mtawa Secondary.
Songa mbele, Zaire kati, Cairo, Mtawa Secondary. Songa mbele, Zaire kati.
Hisia zina nituma kuchana. Mire rani nakubalika vibaya. Yeah. Ida anga zetu Mtawa Secondary. Wengi wanajua tunafanya nini. Yeah. Kaka mkubwa nimetimba na ma punchline. Yeah. Wadogo zangu ona si waoni. Yeah. Long time nakimbiza. Manriki sijaigiza. Usinikatishe tamaa. Yeah. Yeah. Wezo wangu unapanda.
Come on.
Utabakia kuchonga. Sisi tupo juu. Sisi tupo juu.
Come on.
Usinikatishe tamaa. Wezo wangu unapanda. Utabakia kuchonga. Sisi tupo juu. Sisi tupo juu.
Songa mbele. Zaire kati. Cairo. Mtawa Secondary. Songa mbele.
Zaire kati songa mbele. Tunapiga misele. Hizo beef zako weka pembeni. Hip hop itasimama kila sehemu. Atupigi debe tusifiwe. Tunaonesha uwezo sasa tunang'ara. Chaka mchaka tunakimbiza. Flow zangu zina miujiza. Nakataa kataa kupotea. Ngoma kali nazitoa. Nipo gado kama VIP. Cheki zangu vesi. Mbona zipo
fresh.
Na wakilisha mtaa. Acha kushangaa. Manriki Mtawa Secondary.
Songa mbele. Zaire kati. Cairo. Mtawa Secondary. Songa mbele.
Manriki Mtawa Secondary, Mirwari City, Kokoriko Production, Mirwari City.